Ate kibina ki Democratic Front kigumiza omulanga gwakiri abawagizi bwakyo mu ggwanga lyonna okwongera okuba tooki n'okwetegereza abavuganyiza entebe y'obukulembeze eggwanga nga bali kudubanya gavumenti balemu okukola ensobi nga balondera mu kalu kabonaako omwaka ogujja. Mwezi ogw'omwenda omwaka guno olukiiko olufuzi lw'ekibiina ki Democratic Front lwasalawo tugenda kusimbawo muntu yenna ku bwa pulezidenti mu kalu ak'omwaka ogujja wadde okubaako gwe bawagira gwe basanko omuntu ono yagwanidde. Kyoka prezidenti w'ekibiina kino Matia Mpuuga Nsamba ategeeza nti newankubadde baakolayo bato bannayuganda kati balina okusalawo ng'abantu abakulu bamanye abakulembeze abagwaniddira balimu ensa kuddubanya gavumenti baba balonda okusinga okutuusa obutuusa oluwala adegerako ya abasuubuzi mu kibuga eky'e Masaka mu Buddu.
Ndiye kuwelegama tugenda kuwagira ono ng'apita bannamawulire ng'ategeeza eggwanga naye nabategeeza omwezi guyiseewo ky'ekibiina kyagamba tetulina candidate naye abaagala enkyukakyuka mulondego mwaka kasatebeera baasi kubanga baasi gyetulinako obuzibu ekyo n'omwana ali mu nasala akitegeera okujjako ng'oliko emmandwa z'ewammwe weetaba kunyokeza ekyo kyangu okutegeera tuzimba ekibiina kyaffe kito kituyamba okweteekateeka.